как?
Tell him.
Navi, yo!
J-Mo, TZ.
Ucho.
Ucho, kubwa.
Usha.
Nimelipo leo na mdosi, boss na gonga baya. Karibia meza yangu, mami. Does it?
Usha.
Napenda vile, maneno nazi.
Usha.
Once I like style yangu, nikama tani.
Usha.
Napendo na ida, Kampala na.
Usha.
Ju, 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 mikono.
Usha.
Ju. Ju ju
mikono rusha.
Ju 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 mikono
rusha.
Aya twende rusha mikono juu. Mbona shusha michano tu. Flona switcha disoni. Teachers if flona nyesha they cannot do. Rusha wani kama free throw. Kasi na hani kama pistol. Kasi yo mimi ntizi ni nani misioni ya mini snara disto. Bounce kona fili beat. Ruka kome pandwa zim. Counter na mahene sima vodka miubonganga sum. Na ukispanga ngumi muzi rusha zaidi ya paki yao. Bina na chana ni kwenze raftena na rusha di kwa fasi zao. Baski bao zaidi ya sinza. Kiboko yao liza. Na toto kali ya kimwa mbao na ipabao kwa giza. Jesus. Kizingwa ndani sio ishu kutolewa. Nakao naipenda ifani. Rusha mikono kwa hewa. Boss kiangai mahewa unajirusha kunaga so. Ataka kwa keja, ataka kufukwa kunaga. Doe kumanga bro. King kaka rabbit na mchopanga mo. Girls rusha chanda tena in fabric. Doe chabamba mo.
Nimelipo leo na mdosi, boss na gonga baya. Karibia meza yangu mami. Does it?
Rusha.
Napenda vile maneno nazi.
Rusha.
Once I like style yangu, hey. Nikama tani.
Rusha.
Napendo na ida, Kampala na.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Rusha. I am a black car carrier, barbarian, part Aryan. Born in IE, not Nigerian. Eugene nerd, but now chickens like, I'll marry him. He talk dirt, I use that dirt, and I'll bury him. They all fair in him, who can blame him? Who? A problem child, who can raise him? Who? EA's finest, who's complaining? From Cloud to East Lando, niggas know I'm amazing. If you're looking for me, you can start at the top floor. Bad boy, nitaku rusha demwako. When it comes to the network, niggas calling me Tullo. When it comes to the network, niggas calling me Pablo. They want my life, envy for evergreen. Fakers still talking about them countries they never been. So my brother B, man of the house at 17. Can't match us, if you a match, we kerosene.
Nimelipo leo na mdosi, boss na bonga baya. Karibia meza yangu mami, does it?
Rusha.
Napenda vile, maneno nazi.
Rusha.
Once I like style yangu, nikama tani.
Rusha.
Napendo na ida, Kampala na.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Nikiwa underground, nilikuwa na jenga foundation. Not yet jigger, but Buddha na rock nation. Flow bado jinga, hata shule isaidi. Na saidi, mibuwa na ngoma ka side B. Kwa sai, ai ai, tunajirusha. Wamedunda bado mwenye bunda kwenye dunda. Na wazagazua na duda Buddha basi sunda. Umezuba, mama, come we go. Na wakoroga come we go. They know I'm coming wana nyote kajiko. Niko na size 8 only kadi jemo. Na connect sadi Tanzania kama ni jemo. Basi pay me, after show I'm roster. King bado number uno wa roster. Rexan alisema mbada than monster. Kwa microphone na monster.
Nimelipo leo na mdosi, boss na bonga baya. Karibia meza yangu mami, does it?
Rusha.
Napenda vile, maneno nazi.
Rusha.
Once I like style yangu, nikama tani.
Rusha.
Napendo na ida, Kampala na.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Rusha.
Ju, 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 mikono.
Rusha.
Ju, 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 mikono.